the IMAX, let the chili tick.
I must be.
It's your voice, natural.
Yeah.
la chipo mnoge
Weshiru
Nafama kuna kwashua
Tuwa ipena
Kama sama soti
Kwa mituwa nipama Kwa mame iwe mame ngoma
Na kukere kalele
Kawusha we
Kala imani kenjito
Sankitari
Na kwa lipona saizi
Akishari
Ili ashtaripi
Ya patari Narile Nile ilinila
Neka kula chipo mnoge
Weshiru
Nafama kuna kwesu
Tuwa ipena
Kama sama soti
Kwa mituwa nipama Kwa mame iwe mame ngoma
Na kukere kalele
Kawusha we
download and share.